yande sappo e jeɗɗi min ta capantati studio kala ngu habaruji fulfulde kono jeñalle e moɗon hande nde wonno fawar jontu kono ni nogay e nayyi lewru octobre ñalaɗi sinade leyɗe duniyaru wi'ama ɗo endan ko tuga dow woni leyɗe kawra coɗo enɗam noonni fandeten asamaka kan wonno wuuro maggo to wonno jippina hoɓɓe dillo wamɓe leydi war leydi nokkurne enna jamare hewani ɗum en nanan ko hooreji maɓɓe goto haal dow majju yewtere men pinnade studio kala ngo hartana haala gara gara uddu kondan wonnana fina tawamo leydi dogan ducci so dewgal waɗi ko dewlimɓe suka mumen debbo tokkinto ɓiɗɗo muɗum yaade suudu goɗɗu kori jawone mo min Soumana Amadou jangantan kibaruji ɗi ande fulfulde yerno mbirɗen ni hala ko darto Nations Unies kam wonno fete le duniya ndu fou wonno waɗa oɗo batu ɗum ndu konda gam batte Allah e miccitade nogay e nayyi lewru octobre wonno ñalade itanade hono leyɗe endan Antonio Guterres latir kañum woni kawjiɗo Nations Unies o wi ñalade ndeɗo ko itta wonnana ni ƴewde hono golleji mabɓe golleji ɗiɗi kondaɓe mbi hitande hikka tuga kana dow ni wata ko leyɗe coɗa enɗa hakkude mumen nangodira fa woɗa o wi o hakkinkini du leyɗe endan no caaki sanne leyɗe no ceedi ndennene ka o wi dabareji ne woni ko watte ko wata ko tawi leyɗe endan kawra ko wata ko ɗum waɗa moƴƴereji hakkude majjum heɓa yaadu yeeso heɓe duniyaru ndenne mine min citan wiyde ñalade nde fuɗɗa kana waɗede batu elli hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeɗɗi ele kerol duniyaru fo nonni eley kibaruji ɗi hannde en kalan haala nder département mo to ene walam no woodi caɗale har fila ko darto hono dillo woyɓe na mbiyande ferewɓe no kuuje muɗumen ko wari joɗɗo endan nder région mo Tillabéri noni guure ko watto fawar joni hono sappo e jeetati yimɓe won ko dillo e wari joɗɗi to ene walam illum hettande duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi ɓe yimɓe ɗo ko ɗuuɗe mumen fo rewɓe no rewɓe ɗo ɓe mbi eɓe goodi caɗale sanne eley gurnat toɓe joɗɗo endan fuɗɗu konɗo har fila ndiyan jartere e hoore muɗum nani ko fande mbiteɗo Rachida Adamu goto e rewɓe enda o haalani bandimi Habibou Garba ko yahno toon enda
ene gonde sandaye bobo ingonogata
minen goodi saɗarama rafi ndiyam nder nokkure amin de to himɓe perowɓe gari jooɗi gam say min coodi ndiyam ɗam baa ko wi'a ta min kaalu min kaala gam nawɗum suuɗatako bidoru litreji nogay e joyi buɗɗiɗi min cottanu nde ni litreji nogay ɗo noon kanƴi nayyi buuɗi joyi gonga noon minen goodi loktoroɓe garoɓe jeɗɗiɗe fuu laabi tati na laabi ɗiɗi nde neɗɗo yanɗa no waɗane talkuru coodol safaare ko coodol mum no tampinamin sanne talkel gel dum keme ɗiɗi niɗɗo hokkata ko lokotoroji on ñawti to an talka mo baa coodol ndiyan no tampine to e giiɗa keme ɗiɗi ko sotta talkuru gam ƴeweɗa hana ummatore yiɗa golle noon fa e giiɗa no yiilo rafi gollen noon rafi golle ɓeeɗo ɓerɗe maɓɓe woni wala no weela ɗum waɗi mi suttama
fuyi
to e nda asamakka kandu wonana wuuro maggol ngo leydi Niger heedoyde e kerol e Algérie nokku noon laati ko watta himɓe ujunaji jeegon dillowoyɓe leyɗe e leyɗe gonni no gartira ɗon endan nokkurdeno wooti toɓe jippinto hoɓɓe ɓe enda kano won nokkurde endan ɗum ƴaɓɓeke sembe muɗum ƴaɓɓeke sembe mum fa eɗum laatiniɓe jokkayndi yiili yiili ndennene ko Aissata Sy laatiɗo goto e golloɓe hono o yiyama fedde leydi duniya hawjide fira ko dart dillowamɓe leydi war leydi ɓe enda nani ko halni bandi min ono fande mbiteɗo Anis Karim
gonga noon nimɓe dillamɓe leyɗe ɓen no gonani min nder nokkure jippinirde werɓe nde asamakka woɗi miɗen hettinare amin fuu ko hatta tawi ɓe keeɓi wallitirede kamɓe tawaɓe nder nokkure nde ka mballa ɓe gala bawɗe goni hen e waɗa nede ɗum gam kamɓe ɓuuri tampude woɗi asamakka lokkure no latanide OIM to hani wallitidde dillamɓe leyɗe ɓen no wodi laabi tokketeɗi e wadde ka mballaga nder nokkure jippinirde dilla ɓe leyɗeɗen misali ɓe cigilaki woɗiri dilludu mu'en woɗi du fedde OIM nden wawta wurtinde nimɓe tawanoɓe nder ɗon illa ko ɓoyi wattude heyɓe ɓen e haala ka kalten ka nokkuje ɗen fuu no ɗon gollira no woɗiri kam fuu e tawaɗe nder Agadez to nimɓe tawa nder mum ɗon
nanni hono hooreɓe pelle joɗɗe inde koye mum koyte ONG hawtade e cuuɗi kokkol kibaruji hooreɓe muɗum en ka e gonko potte keña to endan Bangula le département mo kollo nokku toɓe gandnade konda andal e pindinol e dow fi ko darto woñi tagol mbakaji ko darade konda sigilla mo duuɓinaɗi ɗiɗi e noga e tati ya duuɓinaɗi e noga e jeɗɗi ɗum ndu konda gam batte Allah rewɓe woto neɗɗo tawi waddi mballaga mum dow fi o enda e fande andinde ɓe paama ɗum woni saɗale ko tawa nder muɗum kañum wonno ko madame Issa Hamsatou haalandi bandi min Nafisa Adama Sirfo tawi kandu yeehi hawrinde enda
au niveau national vous avez
de l'aide din on gii ONG ji e hawrindeji gondi no tefa jaaki yeso tuuga kina hukugo sembe do dimma rewbe handen minen bawi beltori emun denne no handi hauta gollida e wadugo daane worre nata hakkune rewbe deni filla dimma rewbe kokkol mun sembe waddama handen neddo fu handa acce gada deni hala baylol bakage do waddama fino ko darata rewbe gan ibe gada golle taliji ibe gada gollal gese ko be kebi der mun be nawturo gere be chonna gere fa be kawra jawdi minen bawi bi nyalane handen wodani himbe fu do jaaki yeso ko heba do hokkugo sembe do dimma rewbe eno jama are warili
de participants que nous avons eu dans la salle
non non tertana belle ya rejo motilabe do konani hono hawtar rewbe godon kandu wadi hono fawar jontu konani burundurol do fi labal dum sabi be ngadi wutugol fa wodi der wurugo enna be pudena na sappo je lewru warde no gay enay lewru october no gonde der mu hande de enda nene kam rewbe do konabe mena burundurol labal gal enna jaati fuma tawado kurere mu enna be bangere mu en bur labude fu no wodi barjar ko ko kanum madame Idrissa Binta no tawa ele sigilibe hono burundurol gol enna ko halni bandi bitte do Fawari jondu konani hono windi tan Abdou Seyid
Burkulno gobe kan son balere
ande bele yara warti nokkure to labi pottata loreji mbittoto de fu tokirtana dum yoyka zender di fa emaradi wodi illani be jottino der wono mbitana bele yara no tunni sanne dum wadi commune rewbe bele yara min adi wadde gollal bu wallamnude wura amin dum do nangude alarba fa alarba wartano wodi dum yiloto bangeje jewa nde hem buri labude rewbe bendo mbarje walla no ngamine rewbe belle yara min cigili seni min kebi ballaga meri loreji ko bottata mburiji din mide njidi se rewbe bendo mbuwi kawra tundini nokkure worre ndi wule heba to ndi sojjita der nokkure hinde den kadenda
nguzinaro ko ni
reje mo difa njati hen to wite ngel beeli wurno jiango le commune mo setti mari don duwi a marewbe fuddu ko no redu be enda han e cukale mu e be jeebi sanne sanne yaadu loktorore dundu konna hana sabuna hanta en jalo ton hanu no wodir fa joomu jewa cellal mun cellal sukale mudu en wato ko tawi hebi rimi e jam be bi rew wobbe konna wuro jotto rima yaata bandor doktorore dum waddi ko doktorojo debbo goto biteddo fawar joni Hawa Usman lati to wono golle ngel bel ton o halani Gidi Abdourahmani dum woni sakulla mabbe der majju e ko noddangal ko watte rewbe
jaha hankali ne zammin der wuro gel kolo no wodi rewbe garobe eto loktorore amma sadarma no wodi gan no wodi rewbe be jahata loktorore der wakkati kanudo no wodi rewbe dimube wuro jom fodol hakkillo ko min gadan tabe ni woni be jaha loktorore der wakkati kanudo illa debbo no wodi redu lewru worru no handi yaha loktorore gan sadarma jigon de no wodi famete de ni wari law ko musulamun no wawi hebedi ta omu sai lebbi jeego ona jeddi na yottike dinki gam be ewa jam balli mabbe be ete be dimado loktorore ba gada dinki non no handi wara loktorore gan sadarmaaji gon gada dinki nangata joomu de wari cellal mu e cellal bingel gel funo ciweti deni kuren don ko haani wadi sai wadi
nanni far jontan dan agades du kona hono kulle latide du kona ni pharmacie ji sonton safareji latidi mbati e goddi du kona do anye won ko nangi dum kany won ko hawra wula gam batte alla itde ley luma to torra himbe dum du kona ni ja ley nokkuje gomnanti kany en nokkuje gon e jonde hore mudum docteur Abdul Wahid Nuhu kan won ko jido fiko narto hono safareji di ende pharmacie di ende ley sarusi kawjido fiko narto cellal agades nan ko hani Musa Mamadou fi o enda
cette destruction concerne les
golal bulol gineji di yewtana gineji nokkuje gomnanti e gonde jonde e ko emu misali pharmacie ji gomnanti din e gondi e jonde ko emu no wodi are de brigade e bureau donyebe agadez on nangi denne are de pecce didinam fecer arande den kay gineji pharmacie no e wakati jimu mbitti fecer dida berde den do no gineji non di doanyebe nangi kolati wakati jimaji mbitaki ama bujadi nana non dun sabi komingida golirol emaji nder farmasiji
masyo sanitaire
elunno ga jeego lewru jiye ko jipino lamode leddi enna ko faane keri omba hakko leddi meden hara cdao kanyu imowa hunno ko lati wadi chadale san har filako dartu ngurna sabu nyamduji chaade ke tiidi sane dum on ko rewbe haani wadan den ne ka gorra mu en der ballaka en ko ay wadude kam wonno ko faande biete do madame Moussa entretien do furera ko andini bandimin Haruna Ibrahim tong en dam birnin koni
gudum mu da mata za su iya
ballaka rewbe kaani gaddana gorra e mabbe kan woni be acca jongude ko duudi nyaame faarufi himbe gatta hilnare sanne e ko nyamta ganti dalla kan wodi der wakkati o deni rewbe no godi bawde balla gorra e mabbe an debbo gollo deni a hodi jobdima no handi balla jom adema bani maka karto na sakuru maro codud a gadda wuro bida jom adema moyni balla anni ganti lawodi mo jira mawon nonni gander wakkati o wakkati dalla himbe tawa
yanzu sai ta da kware
fo nafudu kan wono no luma kollo ko wada do en dan hantaina alal hecci kenyangal rewbe hewbe wari holli kulle mudu en biyetedo Zara Mutari goto e wadobe kullantaji mo joina gender o wi'e be gada kulle ciog wala na wada ka o halni Hawa Usman
en 2017
der itali dubu jinaay didi e sappo e jeddino min cubande region gender yaade to fijo kollol ko leede sahel dum gan ledde sanga sanga ko min jongata miden bayla kullen tereje kewde wadude dum goddum misali ha ko windi bundu e bi sappo ankayni kujje den no kewi ko watem bibbe ledde den e ha koji mu en min golli ditta wodi e loktorojo godudo andal do nyaamande golli dammi emu sabu kanko andi kulle nafoje bandu cadale de min kawrata e mun kawoni harto ciomol kullentereje amin dum mido watta dande yaade bibbe leedi nyaama kullentereje leedi mu'en gam Niger no wodi kulle de neddo nyamta ko nafata bandu
yawtar men pinno yara internet dogan duci region mo doso nokuto dewgal se wadi no wor ko ete gara gara od konna kam wonno hono debbo banga do ko reji mun nelda kulle yaade e goryo keso on enda dum du kondani hunno ko lati fina tawato enda ender arewa nani ko fande madame Hasia Mahamman goto e rewbe halani bandimi Hawa Usman
to fina tawa aminno dogon duci deni neddo dewlini biun debbo yamde ko kebuda fu no yahan dir dogal gal illa gawri nyebbe e ko nandini gan ko puuji mawdi te fete kebbine gawri wobbe no jara ko puuji chapande tati wobbe no jara chapande nay wuro bangudo kesal on ko puuru fu de kane tasal samira komple goto e tappi no wodi do der mara mara on ko yarante inna e baba ittane kandu takuji te fete kandu kebbine gawri den ko tasal takwal idi kan he tappi gidi deke dum baba ittante
chagal majun no wodi ko dekete domuna
no wodi ko dekete gon kan woni cede puccu gada mun no wodi wali sial bangudo kesan on
mi famay cede puccu den
to cede nino ko wite cede puccu ko fina tawanno deni mara mara on no yare wuro bangudo kesal on cede de kan dekete wobbe no jara ujune jeego na ujune joy wobbe do no hokka ko buri ni
den ne cede puccu den e gineji din kawrondirte yaranede bangado on
dum fu wuro bangudo kesal on ni yarati wala der ara suru bangado yarante fa gada mun wobno jara sakuji gawri joy na nay na tati sakuji maro lamdan sakuru worru he nebban e celli ordum kando yare wuro bangudo kesal on yarati
fina tawa o onon sarobe non jirdon dum
huna nino ko tirsi wadi minen gada dun gandeni a wadanai iya o wala hakkilo fukkingo der suru dewgal makko hala ka o hali fu wi'ata kena ko garda dum himbe wuro modon gaddi no tirsi gada namoni ba a wala bawde
dalle gori ko yennir tamadu na nimbe wuro mu e
to ba ko reji gori on ibe jenniramu emun sonyo fu be bi'a wala fu ko himbe wuro mon gaddi
edo don ko habru me fulful tili hande de mi acci daw e mamma ada wada habru je dengal hausan kore mi e keddi jamar ko non don demle mun don hande fu sembi assalamu alaikum balanti jamwani